VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu abo turi kumwe aho muri hose. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Oriane Tangishaka.
Mukanya rero ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga kuri kanseri y'amabere. Mbere yaho ariko Oriane Tangishaka hagiye kubanza abagezeho amwe mu makuru avugwa ku Burundi. Oriane,
urakoze cyane Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwe mwese muduteza amatwi amakuru avugwa mu Burundi. Bamwe mu bagize imigwi y'abagwanyi y'ababandanya guhungabanya umutekano barabandanye kwishikana mu nzego z'umutekano mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntara ya Bujumbura. Abishikanye uno munsi bashika kuri 8. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ku murongo atubwire uko byifashe. Evariste, uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Ego Evariste, wo ducira ku mayange muri make abishikanye uno munsi bari bafise iki bavuga iki?
Oriana, makuru twaronse kuva mu gitondo cuno wa gatatu nuko hariho abantu bishikanye bahora arabagwanyi. Amakuru twaronse mu gitondo bavuga ko muri zone muyira hari hishikanye bane bafite n'inkoho zine zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Hanyuma yaganaho amakuru twaronse yavuga yuko naho nyine abishikanye ari bane bari bafite inkoho zine zitatu z'ubwoko bwa Kalashnikov n'imwe itera za bombe bita maroketi.
None baravuga aba barungika ni bande babafasha kugira ngo bagire ibyo bitero bavahe haba bagwanye
ku ntanguru itomoye neza turaronka kuko izo bintu amakuru twakuye mu begereye intwaro muri komine Kanyosha yatubwira yuko bishikanye mu ijoro bashikira ku birindiro by'abasirikare. Nabo nyine batubwira ko tankuru zitomoye bari bwaronke kuho abo bantu baba bageze. Umwe mu begereye intwaro muri komine Kanyosha we yuko gusa uco bamaze kumenya ari abane bishikanye muri zone ya Muhira ariko ko abasirikare b'igihugu bato bamaze kumanukana mu gisagara cya Bujumbura.
Urakoze cyane Evariste, dukurikiranira hafi iyo nkuru ze kuduha incamake ibyo nido ryayo mu kanya kari imbere. Ahandi naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yemeye kurekura abanyororo bashika ku 200,000. Ivyo yavyemereye mu nyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon igihe yamuha umubonano inyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri Ban Ki-moon yaramaze mu Burundi. Bamwe mu bakurikiranira hafi politiki yo mu Burundi babandanye kwibaza ku bantu barabwa n'izo mbabazi za Perezida Pierre Nkurunziza. Muri iryo tegeko Perezida Pierre Nkurunziza yasinye, abarabwa n'iki cemezo ni abo imanza mpanavyaha zarangiye burundu bitarenze itariki 31 z'ukwezi kwa 12 z'umwaka uheze. Abandi nabaciriwe ibihano byo gufungwa imyaka itarenze 5. Abagore bibungenze n'abonsa, abarwaye indwara zidakira canke zimaze kugera ku rugero rukomeye, abafise ubumuga, abana, abantu bafise ibibazo byo mu mutwe n'abantu bakuze kugera ku myaka 60 y'amavuko. Iryo tegeko rya Perezida Pierre Nkurunziza rivuga ko ivyo bidakuraho kureka gukurikiranwa kubirabana murantunga. Iryo tegeko kandi ntiyerekeye abaciriwe imanza zo gufungwa kubera ibyaha bya genocide, ibyaha byo guhohotera agateka kazina muntu n'ibyaha byo mu ntambara. Izo mbabazi ntiziraba abaciriwe imanza kubera ibyaha byo guhisha ibigwanisho, gutunga ibirwanisho ku buryo bunyuranye n'amategeko, guhungabanya umutekano wa leta, gufata abagore ku nguvu, ubwicanyi bwakozwe bwarateguwe kurya abantu n'ibindi byaha byakozwe mu tugwi tw'abantu benshi. Iryo tegeko risaba umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ubutungane guca rishira mu ngiro kuva itariki risinywe. Intumwa z'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika zatowe n'umukuru w'igihugu cya Chad Idriss Deby kuja mu Burundi kuganira na Perezida Pierre Nkurunziza n'abanyepolitike ku bibazo by'u Burundi batangiye gushika kuri uno munsi wa gatatu mu Burundi. Izo ntumwa zirimo Mohamed Aoul Abdel Aziz, umukuru w'igihugu cya Mauritania aza gushika ku mugoroba w'uno munsi. Uwundi agize ako kagwi ni Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo, Macky Sall wa Senegal, Ali Bongo wa Gabon hamwe na Haile Mariam Desalegn umukuru w'igihugu cha Ethiopia izo ntumwa zo mu rwego rwo hejuru zizoba zijanywe n'umugambi wo kuganira n'abarongoye leta y'u Burundi hamwe n'abandi bategetsi bafise uruhara muri politiki y'u Burundi bagamije ukurabira hamwe bagamije kurabira hamwe ukuntu ibiganiro bidakumira byotangura hamwe n'ukuntu inteko zijejwe gukingira abarundi moprabu zorungikwa mu Burundi iyo ni incamake y'amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya murakoze
urakoze cyane Horiane Tangishaka na mugenzi wacu Evariste nziko banyanka kuri ayo makuru turaza rero kuyagarukaho ku buryo burambuye mu biganiro byacu bitaha Nshuti z'ijwi rya Amerika ubu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije abagitangira kutwumva kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu uyu munsi rero turaganira ku ndwara ya kanseri y'amabere nkuko mubizi ni kuwa gatatu rero tubagezaho ikiganiro muri isanga ku byerekeranye n'ubuzima ku magara y'abantu Abatumirwa bacu uyu munsi ni Madame Philippa Kibugu de Cuir umaze imyaka 20 hageze kanseri y'ibere na Madame Oda Nsabimana umaze imyaka 13 ageze iyo ndwara Madame Kibugu de Cuir yashinze umuryango utegamiye kuri leta witwa Breast Cancer Initiative East Africa no umuryango rero ukangurira abantu iby'indwara ya kanseri cyane cyane uburyo bwo kuyirinda afatanya na Madame Oda Nsabimana mu kwigisha no gukangurira abanyarwanda iby'iyo ndwara intero yabo ni kwisuzumisha kare niko kwirinda nyabyo uyu munsi rero mu kiganiro muri isanga baratubwira ibyo bakora mu rwego rwo gukangurira abantu kwirinda kanseri y'amabere iyi ndwara kandi si ndwara y'abagore gusa nkuko bamwe bakunze kubyibwira n'abagabo barwara kanseri y'amabere iyi ndwara ntitoranya kandi yaba ari umuntu muto yaba ari umuntu mukuru ishobora kumufata ejo nganira na Philippa umaze imyaka akurikiranira hafi iby'indwara yambwiraga ko abana abasore inkumi n'abantu bakuru yaba abagabo cyangwa se abagore bashobora kurwara iyo ndwara ya kanseri kandi byaragaragaye barayirwaye nkuko rero narimaze kubibabwira abatumirwa bacu uyu munsi ni Madame Philippa Kibugu de Cuir uri mu mujyi wa Houston inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madame Kibugu mwaramutse neza.
Nimye cyane kuba mbonye akanya ko kuganira n'abari ku radio bose kandi inkuru mbafitiye nuko nubwo kanseri izwi nka ari ikintu gituma abantu bapfa iyo umuntu yize akamenya kwirinda indwara ishobora gukira nkuko nanjye nakize.
Ndagushimiye cyane.
Ariko ikintu gikuru nuko abantu bashaka kwiga bakirinda nkuko nyine simu yabo byacu ivuga ngo kwisuzumisha kare nuko kwirinda nyabyo nicyo niko kazi dufite ko kwigisha abanyarwanda n'abandi bose ntabwo twigisha abanyarwanda gusa twigisha umuntu wese uwo duhuye nawe kuko iyo ukize indwara Imana iguhaye umwanya wo kugira ngo ugende utange ubwo buvumo
ndagushimiye cyane rwose kandi nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika ngushimira cyane kuba wemeye nyine kutuganirira kugira ngo wigishe noneho n'ukwigisha si abari mu Rwanda gusa abari mu Burundi gusa ni abari ahantu hose babasha kumva radio ijwi rya Amerika nkuko wabivugaga n'amahirwe rero tugize kuba turi kumwe nawe ndagushimiye
Thank you.
Turi kumwe rero na Madame Oda Nsabimana hari I Kigali mu Rwanda mwiriwe neza Madame Nsabimana
Wiriwe neza.
Ye nguhaye ikaze nawe kuri radio ijwi rya Amerika ubu wanyuho ni ku mugoroba muri saa 10 n'iminota 10. 9. Hano Washington DC twebwe turacyari saa 3 n'iminota 10 ubwo rero ndabagushimiye nawe kuba ufata akanya kugira ngo tuganire nzi ko ibi bikorwa mwabitangiye byo kwigisha hashize iminsi ubwo mukanya muragerageza kudusobanurira.
Murakoze.
Mu gutangira ikiganiro rero nagira ngo nguhereho Madame Philippa Kibugu de Cuir iki kintu niki cyatumye mutekereza gushinga umuryango Breast Cancer Initiative East Africa watubwiraga ko ubumaze igihe urwaye iyo ndwara eska wabwira abantu igihe umaze uyirwaye nuko byakugendekeye kugira ngo utangize umuryango muri make
nge maze imyaka 20 nkize ntabwo ntiyifite ariko mukuru wanjye yarayirwaye kandi yabaga nyine muri Afrika ariko kubera kutamenya no kubera ko nta buvuzi bwari buhari nubwo twamujyanye muri London kugira ngo bamuvure ntiyakize noneho arapfa nge naragenda ndamubaho kumara iki nk'ibyumweru bibiri baramubaze ariko arapfa tumujyana mu rugo kumuhamba noneho ngewe nyirwaye nari ndi muri Amerika kandi nari mfite ubuvuzi kandi n'ubumenyi nzi iyo ndwara icyo ari cyo noneho icyatumye ntangira uyu muryango ni uko nararebye ndavuga nti mukuru wanjye iyaba muri Amerika ashobora kuba yarakiriwe kuko nanjye narakize noneho ndibaza nti noneho aho umuntu aba hagomba gutegeka ko yabaho cyangwa ngo apfe mbona ko ngomba kujya gutaha hareba ikiri mu Rwanda n'igiki kiri muri Uganda kuko twe dukora si Rwanda gusa ni East Africa nyine nk'uko
Afrika y'Iburasirazuba
noneho ngiye nsanga ari ibitangaza nta kumenya nta waruzi igipfa kuri iyo ndwara bafite ibintu byinshi batekereza ko ari uburozi yandura mbese hariho ubutamenya bwinshi noneho nako ngomba kwigisha kandi nkareba n'ukuntu twakoresha imbaraga dufite kugira ngo ibintu byacu byo muri Afurika nabyo bihinduke abantu bakire nk'uko nakize
birumvikana rwose n'Imana yagukijije yaguhaye n'ubwo butumwa bwo kugira ngo ubashe no gufasha n'abandi ni ukwihangana nyine ubwo mu buzima habamo ibyiza n'ibibi twifatanyije nawe kuba warabuze umuvandimwe wawe biturutse kuri iyo ndwara ya kanseri y'amabere hari umwe mu batwandikiye kuri Facebook atubwira ati mwiriwe neza ati ko numva bikaze niba iyo kanseri ari iy'abantu bose ati je narinzi ko ari igitsina gore gusa ati none se ubundi umuntu yayirinda ate ese ubundi kanseri muri rusange yaba igira urukingo nk'uko bakingira imbasa ati niba nta rugo rero inzobere mu by'ubuzima zijye zikora ibishoboka byose ati zirakora iki muri iki gihe kugira ngo urwo rukingo ruboneke ubwo turaza kubigarukaho mu kanya reka noneho mpe umwanya madame Oda Nsabimana wowe mu gukurikira cyangwa se guhagurukira ibikorwa byo gukangurira abantu kwirinda kanseri y'amabere wowe byakujemo gute
nakoze yewe narwaye kanseri y'ibere muri 2003 njya kubimenya ntabwo nababaraga nigeze kugira akabyimba mu ibere ntabwo kambabazaga nyuma nkurikiye ikiganiro kuri televiziyo nicariye mu rugo umudokiteri w'i Kigali witwa Gatsinga atanga ikiganiro aravuga ngo abagore bageze mu myaka 40 ngo bajye bareba amabere yabo ngo kenshi abari mu kanseri ndafite imyaka 41 ndagakora numva ndagafite nduka njya kwa muganga Gatsinga arabireba arebye aranga ati ntabwo ariyo ko byari kiri hafi ariko kugira ngo menye ko ari ukuri reka tugakuremo dushyire muri laboratwari mu gihugu cyacu laboratwari yari ari imwe yari y'ibutare ubwo byamaze amezi atatu ntarabona ibisubizo nyuma y'amezi atatu nibwo nabonye ibisubizo nta buvuzi bwari buri i Kigali birankomerera bintera ubwoba nubaga mpfuye birangiye ariko kubw'amahirwe kubwo ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyiza igihugu kemera kumvuza kivuza muri Kenya noneho rero ubwo ndi muri Kenya nibwo nahuye n'abandi barwaye kanseri b'abanyakenya kuko bari bafite ubuvuzi ntangira kumenya amakuru ya kanseri yitangirira impamvu yabyo ndavuga ngo rero ningaruka mu Rwanda yansaba ko nduhumuriza nanjye abandi kuko mu Rwanda kumva ngo kanseri kumva kanseri y'ibere bumva ari urupfu ubwo muri 2003 naje guhura n'abandi badamu nka batatu nabo cyangwa bane bari barwaye kanseri y'ibere ibyabo nagize benshi barapfuye noneho turatangiye turahura turaganira kuko twese duhura mwese afite agahinda ku mutima we kandi dufite abana bacu twatukira abagore bakiri bato mwese akavuga agahinda yahuye nako akihora n'ibyo bibazo turavuga ngo reka dushyireho ubuzima bwiza abazajya batubona abone ko nta kibazo twabaye turavuga ngo reka dushyireho ishyirahamwe turyite vive comme avant tubeho nk'ubuzima twabayeho kera turatangiye twajya duhura ariko twahuraga tuvuga amaganya yacu tuvuga ibibazo byacu nta proteze zabaga mu Rwanda ukaba uvuga ngo ufite ibere rimwe ahandi hagaragara rivide nyuma ariko nibwo Filipa yaje rero mu Rwanda nawe aza afite inyota yo kuza nk'uko yabwiye muri Afurika kugira ngo yumve abavandimwe ko nawe yakuye muri Afurika n'umunyarwandakazi bagenda muri Amerika ameze neza abari se bari mu Rwanda ameze bate agiye Butare rero muri universite baramubwira ati hari undi muntu witwa Oda araza aranshaka cyo twafatanije kwari kugira ngo tumenyeshe dutanga amakuru ndetse n'utanga ubutumwa tugira abantu kumenya hakirikari iyo ndwara kuko buriya kutamenya niko kwica abantu rero niko twafatanije na Filipa dutyo tujya inama ko tugiye kuvuga tugiye kwigisha tugiye kubwira abantu iby'iyo ndwara niko twazamutse na Filipa rero dutangira tubwira abantu
birumvikana ni igikorwa cyiza kuba mwese mwarishyize hamwe wavugaga uti twashinze umuryango twise Live comme avant ni ukuvuga tubeho ni amagambo y'igifaransa tubeho nk'uko twabagaho mbere ibi rero bitanga icyizere bikumvikanisha ko iyi ndwara ishobora gukira ibonetse kare umuntu akayisuzumisha ashobora gukira nk'uko namwe ubu ngubu mwakize kandi mukaba mubisobanurira n'abandi uburyo bashobora kwifata ubu rero mbere y'uko dukomeza nagira ngo ubwo noneho njye ku murongo wa telefone ubwo ibindi bibazo turaza kubigarukaho nyuma hari abatwumva kuri Radio Ijwi rya Amerika bafite inyota yo kubabaza ibibazo nagira ngo mbe mpereye kuri Jean-Claude uranyumva
yego ndabumva cyane
yego duhamagariye he
Ewe ni kwa Jean-Claude Mutabazi nkaba nibereye hano mu Bugabira mu ntara ya Kirundo.
Mu Kirundo mumeze neza uyu munsi.
Tumeze neza kabisa ni wora akavura karagwa ndetse n'amahoro.
N'amahoro ubwo komeza rero noneho ubwo duhe nawe igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo wumva wifuza kubaza abatumirwa bacu kuri iyi ndwara ya kanseri y'amabere. N'abagabo kandi mbonera akanya ko kubasaba mwese muhamagare n'abadamu ni mwebwe ikunda kwibasira cyane ariko n'abagabo nabo mukomeze nk'uko musanzwe muduhamagara turagerageza gusobanukirwa n'ibyinza n'iby'indwara yee Jean Claude
akabazo kamwe ngire mbaza abo batumire by'Amerika mwatumiye ngire ndababaze mbega nibatubwire imigambi baba bafite iyo igihe ishyirahamwe cyangwa imigambi bafite kugira ngo iyi ndwara ifata cyane cyane igice ku mabere kugira ngo bafate imigambi nyabake
kugira ngo bigende bite
imigambi bafite kugira ngo iyi ndwara ya kanseri ifata amabere kugira ngo
imigambi yo kuyituza ubwo reka mpumwanya noneho madame Filipa uyu muvandimwe Jean-Claude Mutabazi ari i Burundi yabazaga imigambi ngo ihari hari imigambi yabi hari yo gutuza no kuvuga gutuma iyi ndwara ya kanseri y'amabere icika burundu
kugira ngo niyo masengesho yanjye ya buri munsi ngira ngo na order night nawe ni kimwe nanjye umva rero muri Amerika igituma kanseri y'amabere igenda igabanuka nuko bafite ibyuma bipima ibyuma by'abaganga gusuzuma no kubavura abantu imiti ibintu nk'ibyo byose muri Afurika rero twe nk'ubwo ntiwumvise ko oda yamaze amezi atatu ategereje kubona result y'indwara ye ibyo byose ni ibintu byerekana ko twe turacyari inyuma cyane ikintu cya ngombwa ni ukwigisha abantu ukamenya uti mbese ndizi hari amagambo atatu dukoresha twigisha ugomba kwikunda ukimenya ukisuzuma kandi ukisuzumisha iyo wimenye umenya umubiri wawe noneho wabona hari ikintu gihindutseho ukirukanka ukajya kwa muganga noneho muganga akaba yagufasha noneho kuko muri Afurika turacyafite kutagira ibyangombwa kugira ngo batuvure twe turirukanka tubwira leta kandi na leta government irabyumvika ikumva icyo tuvuga umuntu iyo ufite ijwi abantu barakumva noneho tukagenda tugakora kampeni yo kubabwira ngo dufite abarwayi nimubageragereze mu muhimiti kandi ubu nko mu Rwanda dufite insurance yemerera abagore ko bajya mu mavuriro bakabasuzumira gusa kandi bakabasuzumisha ubuse ntacyo batanze
ubwishingizi mu kwivuza
mumbabarire ikinyarwanda cyarapfuye
oya ntacyo urabivuga nyamara byumvikanye neza
ariko kandi nk'ubu hariho ivuriro ryatangiye muri 2012
na kabiri didahagana he
Butaro Cancer Center
ni bitaro by'ibutaro bivura indwara ya kanseri
bavura na haracyari hato ariko ubu abantu bajyayo bakabavura kubera campaigns dukora ubu hari imiti hari n'abaganga ibintu birajya imbere ariko kandi turirukanka tuvuga ngo nimugire vuba nibugire vuba kuko nko muri Amerika nk'ubu abantu barakira cyane kandi bakabaho bararwaye indwara nk'uko ngewe nanjye maze imyaka 20 ikintu cyose iyo ukizi ngo baravuga ngo iyo uzi umwanzi uza umenya kumwirinda sibyo
ngo nujya gukira indwara arayirata
ikintu gikuru cya mbere ni ukumenyesha inkuru yo kuvuga ko kanseri itica kandi hariho uburyo ugomba kwirinda mbe nko kurya imbuto kurya imboga ntibakarange ntibarye amavuta menshi ntibabyibuhe cyane ntibanywe inzoga ntibanywe amatabi ni ibintu byinshi cyane ugomba twigisha abantu kugira ngo dukoreshe ibyo dufite mu gihe dutegereje kuzabona biriya bizadufasha dufite imvugo bavuga ngo reka dukoreshe ibyo dufite kugira ngo tugere aho dushaka kugera ariko twe guta umwanya tuvuga ngo ubwo nta mavuriro ahari ubwo nta miti ihari ngiye kwicara mu rugo mpfe twese tugomba guhaguruka tukarwana wakumva inkuru nziza ukagenda ukabwira mugenzi wawe uti none mama we kurya ayo mavuta yareke urya imboga ureke sukari ukore siporo ibintu nk'ibyo byose nibyo twigisha
uko bivuga ko nibyo uravuga uti kwirinda kwimenya hanyuma kwisuzumisha biramutse bibimonetse hakiri kare kuko hari ikintu cyahindutse mu mubiri umuntu agahita yisuzumisha ashobora gukira aha twakwibutsa ko niyo ndwara nyine ishobora no kuba mu kiryango ushobora gusanga ibyo bita genetic ushobora gusanga umwe niba hari umuntu wayirwaye n'undi nawe ashobora kuba yayirwara bigatuma rero umuntu arushaho gufungura amaso akamenya ko agomba kwisuzuma
ugafungura amaso ukamenya mbese muri famile yanjye hari uwigeze arwara ibi bintu niba yarabirwaye ngomba kwirinda kurusha utabifite
kuko akenshi nta n'ubwo bamenya ko umuntu warwaye kanseri nk'uko twabivugaga mbere wavugaga hari uwashobora gutekereza ko ari amarozi noneho bigatuma batamenya koko indwara yishe umuntu noneho nabo ngo bazamenye ko bagomba kugerageza uburyo bwose bwo kwirinda reka dusubire ku murongo wa telefone mbere y'uko mpa ijambo madame Oda Cedric uranyumva kuri telefone Cedric urahagana he wowe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka gutanga
ikibazo ashaka kubaza ndaramukije mutumye ndaramukije n'abandi bose bakora twumva
barakumva
ikibazo ndetse ubwa mbere ubona uburyo umuntu ayumva cyane agenda nabo
Cedric
bagenda bahura nabyo yo mu mubiri
Cedric reka twongere tuguhamagare kuko telefone yawe ntabwo irimo gucamo neza reka twakire Asante bwo Cedric twongere tuguhamagare Asante uranyumva
ndakumva neza Jenny
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego mugabo nagira une nomokere ku iyo ndwara ikunge nimeze kugira nishurireho
gute uko iyo ndwara ya kanseri y'amabere
ai ego nashakana mwibarize nyakubahwa mbeko tubona beti bamwe nk'abagore beti ikunda gukarira ari abagore none mwege bwa buganga mufise ingufu zigiye kugira mu bavure turavye besi cyane ara usanga abantu besi bagwa kwa muganga bagwa iyo ngwara ugasanga bagwa iyo ngwara nyine iyo yamabere yamabere nyine ka iyo ngwara none mwege mu mufise mu mufise ni kingana gute kugira mu bura abantu
yende kavugo duhe ijambo
yego ikindi nacyo ejeni none mwebwe bw'abaganga mufise abaganga bangana gute mwebwe ko mwabaye abatumire cyane kugira tumenye abaganga mwa mufise muba bavura iyo ngwara kuko ari ubuhinga budakwiye abaganga benshi cyane tugama tubona ngaha hayi nko mu Burundi cyangwa sinzi ko ari mu Burundi ari mu Burundi ngaha wowe mutumire
oya ntago ari mu Burundi umwe ari mu Rwanda undi ari inahangaha muri leta ya Texas mu mujyi wa Houston na ubwo na icyo nakubwira sante nuko iki kiganiro ntabwo turimo kuvugana n'abaganga bavura iyi ndwara ya kanseri turimo kureba uburyo bwo kuyirwanya uburyo umuntu yakwirinda cyane cyane ahereye kukwikunda gukunda umubiri we akenshi ntago abantu bakunze no kwisuzuma kwikunda kwimenya hanyuma akisuzuma akisuzumisha ubwo rero ntabwo turi buje mu byerekeranye n'abaganga bavura iyi ndwara cyangwa se dufite abaganga bangahe reka mbere yuko mpe ijambo oda reka nsubire mfate igitekerezo cya Cedric ikibazo
cyo yego yena gira mbaje urabona navuze ati irababaje cyane kuko uravye muraba maze gufata usanga basinzikaye cyane icyo ngoma kubaza ati kuko nkuko maje kubivuga ati umuntu yokunda umubiri wiwe cyane akawucungera none benshi haba kutamenya ugacisanga birinze bishyika yaho bijya abona ntiyandike isanga umuntu yasinzikaye kuko atamenye ko ari nabyo byamubaye kuko ariyo ndwara yamuje ko kuko atazi ibimenyetso kanaka ashobora kwirabira ko kugira ngo yihutire kujya kubaza abantu baba babizobereyemo baba babizi cyane kugira bamubwire ati igenze uku ifata uku niyo kubwiza ashobora kutubwira ati umuntu niyabona atangiye kumererwa uku cyangwa akibona ko ibintu bimeze uku arihutira kujya ku muganga kanaka batubafasha batubwire abo tukwitura kungene bameze n'uburyo natwe tuza twifata muri icyo gihe hanyuma cyane ndashobora kubaza ati mbega hano bahagaze ashobora kubafata mu gihe yafashe wowe nabo icyo yagenda gute ukungene bubabare burangana icyo kimwe nuko byofata abantu b'abakenyezi
urakoze Cedric rwose ibibazo bya birasobanutse n'ibibazo bituma abantu barushaho gusobanukirwa madame Nsabimana reba ukuntu wagerageza gusubiza abakunzi b'ijwi rya Amerika Cedric na Sante ubwo hanyuma Philippe naraza kukunganira baragaruka cyane ku byerekeranye n'ukuntu bamenya ko bafite iyi ndwara ni umugabo uko yabigenza mugerageze kubabwira muri make yuko bakwifata uko bamenye ko barwaye
murakoze ni ibibazo bibiri hari uko iteye uko imeze kugaragara ikindi babajije umugambi dufite ndahera ku icyo kibazo Cedric arangije wabaza ngo ese igaragara ite imenyekana ite icyo twavuze tuvuga ngo kwikunda nawe wabikomejeho uvuga ngo abantu ntibikunda ntabwo biyizi ni ukuvuga ngo kanseri y'ibere yije iza ari akantu k'akabyimba gato cyane kameze nk'ishaza ishaza ryumye cyangwa biye yayindi abana bakina iyo kari mu ibere rero ntabwo kababaza umuntu nta nubwo umuntu amenya igihe kaziye kagenda gakura uko kagenda gakura rero niko kagenda gafata intera niko kagenda gakwira n'ahandi hose mu mubiri kandi uko gakura ku ibere kagenda gatuma ibere rihindura ishusho ubwo nibyo tunavuga kugira ngo abantu babimenye kare icyo dukangurira abadamu n'abagabo ni uko bagombye gukorakora kenshi nka rimwe mu kwezi bagakorakora mu mabere yabo akumva ese ibere ryari rimeze ku kwezi niko rimeze mu kwezi gutaha niko rimeze mu kundi kwezi gutaha akongera akanareba ese ishusho ibara riri ku ibere ryanjye iryo mfite ku kwezi niko rimeze mu kwezi gutaha haba ku bagabo haba ku bagore ikindi iyo tuvuga ibere abagabo bagira ngo ntabere bafite ibere ni kariya kamenyetso ni kariya kantu kari ku mubiri rero hariho n'imoko abagore cyane imoko yabo binagaragara niyo kanseri igenda ihindura na moko imoko umunsi ugasanga yashizeho yavuyeho ukazisanga nta mu kugira kandi warabanye nabyo n'ubibone ko imoko yawe igenda ishiraho n'abagabo nuko ka kandi kakamuko kagenda gashira kinjira mu imbere ku buryo utakabona hanyuma bigeze habi rero handi hanyuma navuga ujya kureba ibere ugasanga rimeze nk'ironji ironji yirari mu kimeze ikintu tudoma guturi inyuma ku ironji
utuntu
tubwiye abarundi umucungo umucungo w'ironji umucungo uhiye ugira ikintu tudoma cyangwa wa muneke wahiye cyane ikintu tudoma gutumbukara ubwo rero yabigeze ha handi nyine bitangiye kugaragarira amaso kandi ubwo ugasangiye no kugira mu kwaha ibyo bitagangiriye mu gifaransa ubwo mu kinyarwanda twabyita amayasha sinzi ko twabyita utuntu tubyimba
nk'ibibyimba
yatangiye kuva ha handi yafatiye mu ibere iriho igenda ikomeza ku buryo ibyo ukabona no mu yosafi y'imihogo haje n'utubyimba mu kwa hari utubyimba mu ntanu hari utubyimba ubwo yamanutse yafashe ahantu ho nka henshi ubwo rero ibimenyetso byayo ni ukuhindura ibara ry'ibere rigahinduka akaza mu kakabyimba kari gato kagenda gakura kikazajya bikaba ikibyimba kinini akenshi rero iwacu mu Rwanda no mu Burundi cyangwa mu bindi byo muri Afurika avuga ko ari ikibazo cya kibyimba cyaturitse cyabaye igishuje imbere aba yaravuje imiti ya kinyarwanda bashyiraho babwira mu kinyarwanda bavuga ngo yarwaye inzibyi cyangwa ngo yarwaye ifumbi niyo ndwara u Rwanda iyo bavuga ifumbi iriya ndwara inkoni iriya ndwara idasobanutse
hari abo mwaba mwarigeze mubona gato wa mbere ko mukomeza hari abo mwigeze mubona baba barabonye nk'icyo kibyimba bakakibaga bakakisatura ko mu kinyarwanda hari igihe abantu babarwara ibibyimba bakabitwika bakabyotsa
cyokora ko kitaba gifite umutwe ko kitagaragara ko gifite umutwe abagabo ntabwo bakunda kucyotsa baracyihorera abo twabonye nabo cyageze ubwo ari iki
kikiturika
kidaturika ubwacyo kora ko uranyagonda bashakisha ngo umutwe gifite umutwe kwa cyo bajya kotsa ubwo rero kitagaragaza ko cyo kibari ikintu cyaho kibyinge cyangwa iyo ari kibyinge gisanzwe kigaragazaho gituru cyo muko yacyo kandi kenshi bategerezaho bigira bitya bikagiraho bigaturika
kigaturika ubwo bivuga ko kirimo namashyira kiba kirimo amashyira
kirage ntabwo ari amashyira menshi ariko kiba ari igisebe gifungutse kinuka ku buryo ntikiba kikivuwe ntabwo kiba kikivuwe n'ahandi bavuga ngo gishwe n'igisebe kidakira cyangwa kinshi abanyarwanda bagize igisebe kidakira kikagenda kikanamuhitana ubwo rero niko bigaragara mu magambo make bigaragara haza agasanga akabyumva gato akagenda gakura kazajyaho gifatira ibere ryose bikajya mu kwaha bikajya mu ijosi bikajya mu nda ibyara bikajya ahantu hose
noneho umuntu yavuga ko byoroshye kuba umugabo yakwisuzuma kurusha uko umugore yakwisuzuma kubera
abagabo n'igihe ko kahita kagaragara hakiri kare hari n'agaragara ntagaragara utwa abagabo barwaye ariko nabo bagenda babyemera ariko kimaze kuba kinini cyahabyimbye cyane ariko ubundi bwo ku bagabo yakabaye byiza ko akabyimba ntaho kaba gafashe gahita kagaragara ariko abagore kenshi kaba kari imbere ariko n'abagore biroroshye ko ukorakora ibere rya buri munsi mu byibura buri kwezi ufite ikintu tuvugisha hano mu Rwanda ukuntu ryamugaramye ubwo rero ryamugaramye ubundi bifashe gutyo uhagaze wumva icyo harimo ikibyimba hose bahita bagira ubwoba kumva ko harimo urubyimba ariko iyo uryamye ugaramye ugashyiraho umusego munsi y'ibiti ukagarama ibere bifata ku mubiri ufashe ku mubiri ugashyiraho ikiganza cyawe akantu kose karimo uhita ukumva agaturugunyu kaba karimo urakumva niko twigisha abantu mu Rwanda
cyane cyane ko kaba kikaraga
ukabikora buri kwezi nuko ngo niyo kaje kakiri gatoya uhita ukumva nuko bivuze ku bagabo rero biroshye ukahita bibona ko hari akantu kadasanzwe kandi aho bitandukanye n'ikindi kibyimba karakura kagenda kiyongera kandi ko kiyongera ntikakubabaza ntikakurya nta musonga wumvamo nta kintu na kimwe wumva niho hatandukanye n'ikindi kibyimba ikindi kibyimba kiza ngo mashyira gihita gitangira gutera imisonga kiba gutera umuntu ukabyumva akandi kagenda kikurira buhoro katakubabaza katagira na hamwe ya nuko rero bigaragara hanyuma bari babajije hari undi wabajije ngo se imigambi dufite ni iyihe ingamba dufite ni iyihe nibyo twavuze iriya asosiyasiyo turi twashyizeho tube twabonye ko ikintu cya mbere ari ukwigisha abantu kuko tubivuga kwisuzumisha kane ko kwirinda nyako tukavuga ngo abantu bamenye amakuru ya kanseri ingamba ya mbere dufite ni ukuyivuga ni ukubwira abantu benshi abashoboka bose bakamenya amakuru ya kanseri ese kanseri iteye ite kuko n'abahanga kugeza umwe aravuga inkomoko yayo ikiyitera ubwo rero byibura wabimenye hakiri kare ko iyo ubimenye hakiri kare barafatirana bakakuvura hakiri kare igakira muri ingamba ya mbere twe dufite ari nayo dukora cyane mu Rwanda ni uko dutanga amakuru twigisha abantu uratubaza tuse mubyigisha mute tugenda kureba hari buku y'abantu benshi tujya mu mashuri makuru tukigisha abantu tukajya mu mashyirahamwe tukajya mu organisme akorera tukajya muri za Rwanda ya tujya muri Bralirwa tujya mu nsengero ma eglise tukabwira abantu haba habaye umuganda tukabwira abaje mu muganda tukababwira ikiganiro handa abagore bahurira ukagore bakababyeyi tukabatwabwira abagore ngo dufite ikintu dushaka kubabwira kuri iyo ndwara ya kanseri tukagerageza kubabwira kuko henshi dutangiye kubivuga barikanga ariko iyo bumvise ayo makuru baratinyuka tukabajya inama rero iyo ubibonye kuko tutayivuze iyo ubibonye ujya kwa muganga kuko ntabwo tuba turi abaganga turaba turi abantu batanga amakuru hanyuma ukajya kwa muganga
cyane cyane bivuwe n'umuntu wabibayemo icyo kibazo wakibonye wahuye nacyo
bajya kwa muganga rero amahirwe dufite nko mu Rwanda dufite mituweli y'abaturage ashobora kwitaro byose byo kwa muganga ashobora kugenda bakamurebera abaganga baba babihugukiwemo hanyuma ikindi ni uko dufite amahirwe mu Rwanda aho birihuta ngo tutaragera ku byo tureka byose yababwiye iby'ibanze dushobora kubibona ntibirakwira cyane ariko biraboneka ngo yavuge ko ibitaro hari ibitaro rw'inkwavu hari n'ibitaro byacu bikuru biba bifite imiti Faisal haba hari imiti iyo bavuga za chimiotherapy icyo tutaragira cyane ni radioterapi iyo niyo tujya gushaka mu bihugu byo hanze ariko icyangombwa iyo umuntu yamenye amakuru hakiri kare cyo dushaka kurwana nacyo kuko iyo wabimenye hakiri kare itarava ahandi yafatiye ubundi nizo za radioterapi ntabwo biba zikenewe twebwe kenshi tubimenya biri avansi byavuye kuri stade ya mbere byaragiye ku ya kabiri ariko bikiri ku ya mbere bikiri ku ya mbere ufite amahirwe yuko babikuyeho bakuyemo ka kantu nta handi bijya iyo niyo ngamba rero ya mbere dufite ikindi mugenzi wanjye Filipa yakivuze ni ugukomeza kuvuga gukomeza kubibwira abantu kugira ngo ibikoresho mu gihugu cyacu mu Rwanda ko tutabwiye afite umutwaro arakomeza abwira muri Amerika ko awe arageranya muri Amerika akageranya no mu gihugu cyacu nanjye ndageranya ko nanjye nivurije muhanga sinivurije mu Rwanda nivurije no mu Buhinde iyo turebe ibyo abandi bafite mu bihugu ibyo dusengera n'ibyo twifuza n'ibyo dusaba rero ijwi ryacu riravuga rirabwira ubuyobozi ariko tukabwira ubuyobozi bwumva kuko ubuyobozi bwacu ntibugomba gushakisha ikintu cyose cyatuma ubuzima bw'abaturage b'abanyarwanda buba buzima rero kenshi turafatanya n'ubuyobozi ibyo tuvugiye benshi barimo barabikoraho nubwo baruheje batanze uburenganzira ko abadamu buri mwaka bashobora kwipimisha akagenda bakamupima amabere bakamusubira byose ni intambwe tugenda tugeraho abateye mitiweli ku buntu abateze amasiransi zindi zivura nabo barabikoresha iyo tuvuze mitiweli harimo amafaranga make batanga ni make cyane yo kwisuzumisha abariho 10% n'ibyo bagukoreye
nibyo ni nabyo bikorwa mu bihugu byateye imbere abadamu cyangwa se n'abandi cyane cyane abadamu bakipimisha buri mwaka rimwe ku mwaka mu mwaka bakagira bakipimisha ubwo reka twakire n'undi mutumire mbere yuko dukomeza undi mukunzi w'ijwi rya Amerika uri kuri telefone hategetse imana uranyumva
ndabumva neza Eugenia
yewe nawe tanga ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
ngukosoye neza nitwa hategeka imana
hategeka imana ku buhanga bw'ibyuma bambwiye hategetse imana mbabarire ntabwo nashakaga kuvuga izina ryawe nabi
oya ntakibazo Eugenia ntakibazo hanyuma nabashimiye kuri iki kiganiro n'abatumirwa nabashimiye
urakoze nawe kuduhamagara
nagira ngo ngaruke nabaza ni ese ikimenyetso cya mbere kigaragaza kanseri iyo mwibere ni ikihe uretse kuba havamo ibyo bimenyetso batubwiye amaraso n'ubundi buryo bwo kumva bimurya ese ntajya hashobora gutunga ibyo kibazo yaba ari ako kantu kameze nk'ibuye nta kimurya akaba yabifata nk'ibintu bisanzwe ndetse rimwe na rimwe akaba yazana bimenya iyi ndwara imugeze kure hanyuma nanone ikindi nza kugarukaho ni ku bijyanye n'abana batoya badusobanuriye nimba bafite ubumenyi cyangwa bazobereye uburyo wenda ku bana bato iyo kanseri y'amabere yagaragara ndavuga ku mwana wenda ufite n'imyaka 2 kugeza ku myaka 5 ese ibimenyetso we ni ibihe ahangaha kugira ngo tube twakwihutira wenda gusuzumisha abana bacu ngo turebe ko nta kibazo baba bafite hanyuma icyo nje gusorezaho kwirinda biruta kwivuza nababaza ndetse nimba yirindwa ni ubuhe buryo umuntu yakora kugira ngo iyi ndwara umuntu abashe kuyirinda kuko hari igihe ushobora gutegereza ngo reka nzajye kwisuzumisha nyamara kandi wakagombye kuba waririnze cyane ko n'ubundi koko kwirinda biruta kwivuza ibi nagira ngo bagaruke badusobanurira murakoze
urakoze cyane Hategekimana. Bari babivuzeho, bari babivuzeho mu kanya bavuga uko umuntu ashobora kumenya ko afite kanseri mu ibere, bavuga ko kantu kameze nk'agashaza kaba kikaraga mu ushobora kumva iyo wisuzumye, kandi bakangurira abantu kwisuzuma buri gihe nka rimwe mu kwezi ugasuzuma. Reka noneho ubwo mpe ijambo Madame Philippa agire icyo yagusobanurira cyane cyane nk'icyo ugarutseho kirebana n'abana, abana batoya, ukuntu umuntu yamenya ko baba bafite kanseri y'ibere kugira ngo babashe no kubapimisha cyangwa se kubavuza.
Kanseri y'ibere no muri Amerika hose ni kanseri y'abadamu, ntabwo ari kanseri y'abana. Ariko kandi ejo bundi sinibuka date yari yo yose, ariko hari umwana muto basanze afite kanseri y'amabere. Ataranagira n'ibere, noneho icyo bakoze baramubaza, umwana w'umuzungu yari afite umwaka, yari muto cyane. Ariko mudeno ntabwo kanseri y'amabere ari indwara y'abana. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko umwana atayirwara.
Yabazaga rero umuntu yabimenya gute ko umwana we
yabaye kumusobanurira. Kuva kugera uyu munsi nta muntu uzi igitera breast cancer, kanseri y'ibere, kandi nta nubwo baramenya kuyivura rwose kugira ngo kumenya mbese icyayikiza, kugira ngo bavuge uyu muntu niba yirwaye kwamuhira umuti agakira bikaba birangiye uwo ari we wese. Baracyakora gushakashaka. Ariko iyo twigisha abantu tukabasobanurira mbese iyo kanseri, iyo bavuga kanseri ni iki, tukababwira ko ari ibintu biba mu ibere bigahinduka, hari igihinduka mu ibere bigatuma ibere rigira ako kantu nka oda ko yavugaga, cyangwa se ibindi bikaba, tukababwira tuti ibimenyetso ni ibi: ugira akabyimba cyangwa se amaraso akaba yava mu imoko, cyangwa se impinduka mu shusho y'uko ibere risa, cyangwa se uko uruhu rw'ibere rusa. Tukabigisha mbese tukababwira tuti, tukabereka ibimenyetso bya uko wareba kugira ngo umenye uti hari ikintu kibuze muri iri bere ryawe. Ariko kugira ngo ubimenye ugomba kwimenya, kuko ntabwo wamenya ngo ibere ryahindutse utazi uko ryasaga ejo bundi cyangwa hanyuma nashaka kuvuga ikintu cy'abagabo, kuko bazi ko ngo iyo ibere atari rinini, kuko ari umugabo ntiyarwara kanseri y'ibere, ibintu barwara kanseri bakavuga bati iryo ni sununu cyangwa se niki, ntabwo ari indwara, bakazabibwira. Kandi no gutinya n'isoni kuvuga ngo nagenda nkavuga ko hari ikintu cyambayeho
cyane cyane ku ibere.
Abagabo nk'ubu dufite abagabo bageze kuri batanu barwaye kanseri y'amabere. Bamwe bafite umutoya cyane waje kutubwira yari afite imyaka niba 27.
Ni mutoya
cyane. Abandi 40, abandi 50, undi 60. Ariko abagabo umwe muri abo yabonye ako kantu ari mu hashize nk'imyaka 10. Ubu ngubu ararwaye cyane, nubwo bamuha kimoterapi ntabwo tuzi ko azakira, kuko indwara yagiye hose, yagiye mu mutwe, yagiye hehe,
babibonye bitinze,
kuko yabigiza bitinze. Ari umugabo, ari umugore, iyo ufite ibere ntabwo ari ukora ingana, ni uko ufite iryo bere,
ugomba kurisuzuma.
Yego, abagabo ntabwo barwara cyane nk'abagore, ariko nabo bakwiriye kwirinda. Kandi ikindi nshaka kuvuga ni uko uwo mugabo ufite umugore agomba gufata umugore akamufasha igihe abarwaye iyo ndwara, kuko ntabwo ari indwara umuntu ashobora kurwara wenyine,
cyangwa se ngo anarware nyine yumve ko bimubabaza cyane cyane niyo baba bara abenshi babo twagiye tuvugana mu biganiro by'ubuzima, abanyarwanda n'abarundi, abenshi bajya kwivuza ari uko barembye indwara yabageze kure cyane.
Umugore akagenda akajya guhinga, akarera abana, agateka, akajya mu isoko, ntiyiyibuke. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Ugomba kwiyibuka ukamenya ko niba ugomba kuba ari wowe uhagaritse umuryango wawe, ugomba kuba uri muzima kugira ngo ubeho ubafashe. Umugabo nawe akavuga ati, umugore wanjye niba agize icyaba ngomba kumufasha, ngomba kumuherekeza njya kwa muganga kugira ngo, kuko iyo umuntu agize kanseri ubugingo bwawe bwose burahinduka. Oda nawe ibyo yabibabwira. Ntabwo uba ukibaye nk'uko wabaga.
Oya, nibyo ni indwara yindi yose.
Indwara ya kanseri iruta ayandi izindi ndwara zose.
Si kanseri y'ibere gusa, n'izindi zose. Noneho mbere y'uko dukomeza, reka udana waraza kugira ibyo yongeraho, ariko reka mbanze nakire kuri telefone umudamu wa mbere. Emma, uranyumva?
Yes, I'm glad. Nari navuze nti ko ari abagabo bose.
Ni abagabo gusa n'abagabo bakunze kuduhamaga. Emma, ahubwo bambwiye ko atari umugore ngo agomba kuba ari Emmanuel.
Nayifite ikibazo.
Umbabarire Emmanuel.
Oya, nta kibazo.
Bambwiye ngo ni Emma, ngira ngo ni mudamu.
Oya, nayifite ikibazo. Nagomba ndababaze mu mumbarize ashobore kudusigurira nk'ibi bihugu bikiri inyuma y'amajyambere uburyo bwo kwipimisha butaraboneka, kandi abantu benshi bapfa kubera babura uburyo bwo kwipimisha, arafatwa akabura ingene yoshobora kumenya ati ndarwaye kanseri. Nagomba ndababaze icyo umuntu yokora kugira yikingire ntayirware imbere yo gufatwa, icyo umuntu yokora kugira yikingire.
Hari ibyo bari bamaze, urakoze cyane Emma. Hari ibyo bari bamaze kuvugaho gatoya byerekeranye n'ibyo umuntu agomba nko mu mirire, ibyo yagombye kurya nk'imbuto, imboga, ibyo agomba kureka, itabi, isukari, no gukora imyitozo. Reka ubwo mpe ijambo Oda agira icyo akubwira.
Yego, urakoze. Ibyo warutangiye kuvuga Eugene n'ibyo nk'uko abagira ikibazo baje kirumvikana, aravuze ngo muri ibihugu byacu bikiri mu nzira z'amajyambere, icyangombwa ni uko imyitwarire yacu bwa mbere. Urareba ibihugu bitangiye kuzamuka gahoro, niyo abantu abanyafurika atangiye kwikanga udufaranga, atangira kurya ibyo kurya ataryaga ubundi, ugasanga umuntu ngo yabonye amafaranga yariye ifiriti nyinshi. Mu ifiriti harimo amavuta menshi, yanyoye icyayi cyinshi, harimo isukari nyinshi, yari ibyo nta byo kurya bitarimo amavuta, mu mboga hashyizemo amavuta, mu muceri hashyizemo amavuta, mu bishyimbo hashyizemo amavuta, ibintu byose. Ni ukuvuga ngo urebye imirire yacu, icyo kintu cya mbere turacyafite n'amahirwe muri Afurika ko turacyafite n'ibyo kurya byiza bizima. Abantu bakagombye kuba, iyo tugiye guhugura abantu twese turababwira ngo tukabibutsa ibisusa, Abanyarwanda nk'Abanyarwanda ntagishaka kurya igisusa, ntazi nk'abana bagenzi baba bazi igisusa icyo ari cyo. Igisusa n'ibyo kurya byiza, umushogoro n'ibyo kurya byiza, ntazi ko
ari ibyo abadafite ibyo kurya bihagije,
amateke, ibya byo kurya byiza bitari ibyo byose birimo amavuta menshi. Akashyaho za mboga batubwiye, iyo ugiye kurya usanga twebwe tugiye kurya urya utuboga duke, ukarya ibindi bya bintu binyamafu n'ibiki byose byinshi cyane. Kandi icyo twagombye kugira byinshi, twagombye kurya imboga nyinshi, tukarya imbuto nyinshi, hanyuma tugashyiraho n'ibyo bindi. Rero ibyo twakwirinda ni iyo mirire irengere twita ko ari iy'igisirimu, kandi ariyo ituganisha mu bintu bitari byiza. Ikindi cya kabiri, nubwo turi muri bihugu bikiri kure bitaragira aho bigera, turagaruka kuri cya kintu cyo kumenya indwara hakiri kare. Kuko nubwo uri muri bihugu byacu byo muri Afurika, nubwo haba hatari ubuvuzi buvura kanseri, ariko umuganga yayibonye amenye ko ari yo. Ubwo rero ayibonye kare ni byiza, nubwo yagukorera operasiyo bagaba bakuyeho rya bere, biraruta ko abibona bitinze. Navuga ngo mu bihugu tukiri mu nzira y'amajyambere, ibyo turacyafite ikibazo, kandi n'ubuyobozi buba bushakashakisha icyateza imbere, icyatuma abenegihugu bagira ubuzima bwiza. Ariko reka twebwe nk'abenegihugu, twebwe nk'abantu, ndavuga cyangwa nk'abanyarwanda cyangwa abarundi aho babaza n'abandi bose batwumva, reka twebwe dukore ibyacu bitureba, tumenye karabo turi bo. Kuko buriya iyo tumenye ikibazo wabivuze ngo ujya gukira indwara arayirata. Ni ukuvuga ngo abantu batazamura ijwi ngo babwire ubuyobozi ngo twugarijwe n'iki kibazo, ubuyobozi nibuzamenya ko icyo kibazo gihari. Nubwo ngo abantu bamara kumenya ko barwaye bazazamura ijwi babwire ubuyobozi ariko nubwo dukora iki mugakora iki ngo hari ikindi kibazo kituremereye dufite. Ikibazo dufite ni icya kanseri y'amabere. Noneho abayobozi nabwo ari kuziko ari byo koko. Hanyuma nabo bagerageze gushakisha icyafasha abo bantu. Natekereza ngo ntabwo twamanika amaboko ngo nuko turi mu bihugu bigikennye, natwe tugomba kujya dukora twahindura imirire yacu tukarya neza, hanyuma twanarangiza tukanimenya tukikunda tukimenya. Kuko abanyarwanda baravuga ngo umuntu arigira yakwibura agapfa. Umuntu niwe wigira, iyo umuntu arigira wakwibura ugapfa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni twebwe ba bandi barimo bya bihugu icyo tugomba kwimenya, tukamenya icyo dukeneye, tukamenya n'icyo dusaba ubuyobozi. Niko ntekereza. Ntabwo byoroshye ariko niyo nzira, reka turye neza hanyuma kandi tunamenye ikibazo icyo ari cyo.
Nkunganiye n'ubuyobozi ntabwo aribwo buzaza kumenya ko urwaye.
Bakomeje kuvuga ku kintu cy'abagabo barwara kanseri. Ubushakashatsi buravuga ngo mu bantu nk'icumi barwaye kanseri haba harimo umugabo umwe ufite nk'uyu nka kanseri y'amabere. Ari abantu icumi bari hamwe haba harimo zibuwe umugabo umwe. Kuvuga ngo rero nabo birabareba nk'abagabo ko bashobora kuyirwara. Ikindi kitabikomojeho birabareba nk'abagabo iyo umugore yarwaye kanseri. Tugarutse nko mu Rwanda urabizi ko umugore niwe nkingi y'umuryango. Iyo umugore yarwaye kanseri y'ibere hari ibintu byinshi biba bihungabanye mu muryango. Abana, umugabo, icyakabatunze bahibwira kuri bwa burwayi. Kavuga ngo rero bose hamwe bafatanya kuri icyo kintu kugira ngo barebe kuri iyo ndwara ya kanseri y'ibere. Waruvuze ngo nyunganira
Nandi yanavugaga leta ko leta twavugaga wavuga guti abantu babanze ku giti cyabo babanze bitunge neza kugenda byo ni ukunganira ubuyobozi kandi bashyira ijwi ryabo hanze bamenyesha ubuyobozi ibyo bakeneye bafashwamo. Naho navugaga aho nagiye kunganira navuga nti nta nubwo leta ari izaza kumenya ko umuntu yarwaye ibere, umuntu niwe ugomba kubanza kwisuzuma hanyuma akabona gusaba ibyo ubufasha ibyo leta yamufasha kugira ngo akire. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire n'abandi. Manirakiza, uranyumva? Manirakiza, reka dufate Alexi. Manirakiza ubanza atari ku murongo. Alexi, uranyumva? Alexi, uganye he ko twari turi kumwe mu kanya? Reka noneho ntawuhora ku ngoma, wowe uranyumva? Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Sa n'uzimya radiyo ahari kuko ntabwo turimo kukumva neza.
Radiyo kiravuga.
Ngaho baza ikibazo cyawe.
Ibyo akabazo kajyanye n'ibyo bijyanye n'icyo kibazo cy'iyo ndwara ya kanseri. Mbere ko mwatumiye abakenyezi gusa nibo yabifata cyane. Hanyuma nkababaza nti none kanseri kumengo ni indwara batitaho cyane, nta rutanzo ugeze no munsi barigera batorera nkakujya ku zindi ndwara dufata nk'umugera wa sida baruga fati benzirozi.
Na sida ntabwo irabona urukingo ariko warangije ikibazo cyawe?
Oya, nanjye niko ndabandanye. Hanyuma none ni kubera iki batokwigisha ku mpano nta miti iraboneka yo gukingira iyo ndwara?
Ntabwo baraboneka
iyo ndwara kugira ngo nk'abana bavutse uno munsi cyangwa bazovuke ibaze bayivukane.
Uravuga uti reka amaze ngusubize icya mbere wabazaga ngo kuki twatumiye abakenyezi gusa. Aba bakenyezi nuko bafashe iya mbere mu kugerageza gukangurira abantu kurwanya iyi ndwara ya kanseri. Ubwo rero n'abagabo nabo bashobora kuba bafite andi mashyirahamwe cyangwa se barwaye iyi ndwara basobanukiwe bazadufashe gusobanurira bagenzi babo, kuko urumva ko abenshi batekereza ko iyi ndwara ya kanseri ari iy'abagore gusa. N'abagabo namwe mufite ijambo, ndabatumiye mbahaye urubuga muzamenyeshe hanyuma hasigaye tuzakora ikindi kiganiro tugende dutumira n'abandi bose babisobanukiwe. Reka mpu umwanya rero madame Kibugu Pora Filipa mumbabarire, nagira ngo usubize uyu munywanyi w'ijwi rya Amerika ntawe uhora ku ngoma ubabaza iby'urucancu ni vaccin n'urukingo. Barabaza niba nta rukingo ruhari ahuje n'uwari watwandikiye mbere Jean Pierre Habineza wari watubajije niba nta rukingo rwo kugira ngo umuntu abe yakwirinda iyi ndwara nk'uko bakingira indwara y'imbasa.
Okay, muri Amerika hari trials, hari research barimo bakora. Research bayita iki mu Kinyarwanda?
N'ubushakashatsi.
Ubushakashaka. Ariko nabyo ntabwo biramenyekana cyane kuko birakomeye, kandi iyi vaccine ntabwo izaba ari iy'abana, n'ibibonetse izaba ari iy'abagore kuko iyi ndwara ni iy'abagore cyane kurusha abana. Kandi nk'uko nyine sinzi byavuze byerekana ngo abagabo bararwara iyi ndwara barayirwara, ariko ntabwo bayirwara cyane nk'abagore. Kandi nino nk'ubu hariyo abagabo nabo bayirwaye kandi bavayo bakabivuga ku radio, ku TV, ariko ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ku bagabo. Ariko ndishimye cyane kubona hari umuntu ushobora kuva mu Burundi akavuga ati natwe turashaka kubyumva, kuko ni ukwerekana ko hariho ubushatsi no gushaka kumenya, kandi nicyo cya mbere.
Oya, nibyo rwose. Yibazaga hari impamvu natumiye umugabo ngo ntumire n'umugore. Ntawe nashatse kubangamira. Mwese mfite ijambo, uzumva afite akanya rwose azambwire nzamuhamagara hanyuma tubiganireho.
Kandi nyine nendaga kongera kuvuga ku byo kwirinda. Ujenia wamfasha World Health Organization bayitiki
inye munsubiriremo
ne World Health Organization
ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima
ivuga ko 30%
30%
mirongo itatu ku ijana za kanseri dushobora kuzirinda, ari kanseri zose ushyizemo na
kanseri y'amabere.
Dukoze iki? Turebye uko turya, uko ingeso dukora, kutanywa inzoga, kutanywa itabi, gukora siporo, kujya mu siporo, no kwirinda kugira amatiku ibintu nk'ibyo, kuko emotional state nayo ifite ukuntu igira igatuma abantu barwara kanseri.
Kwishyira mu mutuzo umuntu akagerageza gufata ubuzima mu buryo bworoshye. Reka duhe ijambo Nsengiyumva, ndabona igihe kirimo gushira. Nsengiyumva nawe agira icyo avuga. Okay. Yasa dusabye ijambo.
Yego, nitwa Nsengiyumva Benjamin, agira mbaze. None iyo kanseri ya ifatira mu mabere, mbega iyo kanseri itandukaniye he n'iryo mu magufa? Icya kabiri, mbega iyo kanseri bavuga ubwo nabwo yaba ifitaniye isano n'iryo mu magufa? Mbega nk'uko numva batubwiye ko ari kanseri ifatira mu mabere, ubwo n'abagabira basata? Icya gatatu, mbega iyo kanseri mu Burundi baba bayiteguye gute kuyirwanya, cyangwa boba bariko barakora iki kugira ngo barwanye iyo kanseri kugira mu Burundi ntihadusaseke inganda?
Reka bwo mpa ijambo rero madame Nsabimana Oda, wumvise ibyo Nsengiyumva Benjamin abajije, muri make yamusobanurire kuko turimo tugeze ku musozo w'ikiganiro.
Ya, urakoze. Nk'uko mwababwiye twe mwahabatumije ntabwo turi abaganga, turi abantu bahuye n'ikibazo cya kanseri, ariko abaje ngo si iyo kanseri yo mu mabere, ngo si iyo mu magufa. Nibaza ko kanseri zihari nyinshi zitandukanye, hari izo mu mabere, hari iz'amagufa, hari iz'umwijima, ariko akenshi kanseri yari yose yifashe urugingo rumwe igenda ifata n'izindi ngingo yageze kure. Nkavuga ngo rero iyo yafashe mu ibere ikarenga irakomeza igafata n'amagufa, nahoze mbivuga, igafata umwijima, igafata n'ibyara. Hanyuma arabaza ngo ese mu Burundi hariho harakorwa iki? Icyo ndumva ntacyo mfite namusubizaho. gusa icyo navuga mu bindi mu gihugu cyanjye no gikorwa nuko bariho bagenda bagerageza gushakisha ubuvuzi buhamye kugira ngo abashobora guhura n'iyo ndwara bagire bate bashobe bavurwa. Ikindi mu gihugu cyanjye kiriho gikorwa nuko bagerageza.
Ndabashimiye mwese rero baduteze amatwi, namwe abageze uruhare muri kiganiro ku bisobanuro mwatanze. Mwakoze mwese kuri mikoro, mwari kumwe na Eugenia Mukankosi. Mbifurije mwese ubuzima bwiza.